kulan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno doorka diyaarinta dhalinyarada qaaradda Afrika ee wax ka qabashada sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimaha ay ka mid yihiin amni darrada, dhaqaale xumada, khilaafyada siyaasadeed ee gacan ka hadalka keena iyo weliba saameynta isbeddelka cimilada. Dhalinyaro badan oo ku nool wadamada kala duwan ee Afrika ayaa haatan u shaqaynaya sidii ay isbeddel muuqda ugu sameyn lahaayeen wadamadooda. Ururo dhalinyaro ah oo heer walba leh oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka jira qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay ka soo baxaan dhalinyaro aan wadamada reer galbeedka u tegin inay qaxootinimo isku dhiibaan amaba ay kaalmo weydiistaan, balse iyaga oo u socda inay kala xaajoodaan amaba wax ka bartaan wadamadaasi aqoon kororsi u yimaada. Sensia Chingwenya waxa ay ka mid ahay dhalinyaro ay soo direen ururka Midowga Afrika oo ka qayb galay dhalinyarada Afrika iyo madaxda Mareykanka, kaasi oo lagu qabtay magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Mareykanka. Waxay sii weeda u sheegtay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu soo qaaday.
Thank you very much for having us. I think one of the engagements that we're more engaged in governance and politics and also in peace building on the continent.
Waxay tiri, waad mahadsan tihiin. Waxay ila tahay in qodobada ugu muhiimsani ahaayeen kuwa ku saabsan ka qayb qaadashada dowladnimada, siyaasadda, dhismaha nabadgelyada ee qaaradda. Wadamada Afrika ee qalalaasaha hubaysani ka jiro ayaa dhinacyada dagaalamaya ay dhalinyaro badan u adeegsadaan colaadaha. Waxaa askar laga dhigaa caruur iyo dhalinyaro, kuwaasi oo aan iyagu hore u helin xuquuqdooda aasaasiga ah, iyadoo sanad walba ay dhalinyaro tiro badan oo caqligooda iyo cududooda haddii la maal gashada loo aayi lahaa ay ku dhintaan dagaalada dadka kuraasta isku laynaya. Chris Akleke waxa uu ka soo jeedaa wadanka Cameroon ee ku yaala bartamaha Afrika. Waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada shirkaasi ka soo qayb galay. Waxaanu sii weeda uga warramay in colaadaha ka jira dalkiisa iyo wadamada ay dariska yihiin ay ku keentay culays in su-aalo badan laga weydiiyo intii uu shirku socday.
Wuxuu
yidhi, inaan ka imi gobol rabshada ka taagan yihiin waxay sii cakirtay joogitaankayga shirka.
In the case of my country, Cameroon, we have different forms of conflict. If you look to Chad, you have Boko Haram. So it's a region which is very plagued by conflict. And it was quite very interesting that within the strategy, there's a conversation around peace and security, young people's perspective, because we have a very young continent.
Ka soo qaad wadankayga Cameroon oo khilaafaad kala duwan ka jira, iyo wadanka Chad oo Boko Haram ay dhibaato ku hayso, runtii ka dhigan gobol qalalaase ka taagan yahay. Arrinta xiisaha lihiina waxay ahayd inaanu rabnay istaraatiijiyad xal loogu helo arrimahaasi. Waxaanay dhalisay in aad looga hadlo nabadgelyada iyo xasiloonida, iyadoo weliba la iska taagayo dhinaca aragtida dhalinyarada. Afrika waa qaarad da'ya, dadkeeduna 70% qiyaas ahaan ay dhalinyaro yihiin. Marka anigu fursad weyn bay ii ahayd inaan ka qayb galo wada xaajoodkaasi. Geesta kale waxaa jiray kulan kale oo ku saabsanaa hogaaminta, maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 30 qof oo ka kala socday in ka badan 20 wadan oo caalamka ah, kuwaasi oo ay ku jireen dhalinyaro matalayay qaaradda Afrika. Ugdaad Axmed Xaashi oo shirar kala duwan kaga qayb gashay magaalada Washington DC ayaa intii aanay dhowaan ku laaban magaalada Hargeysa ee ay degan tahay, waxay sii weeda uga warantay safarka ay Mareykanka ku timi. Waxa kale oo ay ka warantay ujeedada laga leeyahay in dadkaasi ka soo qayb galay shirka laga soo kaxeeyo dalalkoodii oo ay Mareykanka yimaadaan, iyagoo muddo kooban oo ay joogeen waxyaabo kala duwan ka bartay.
Ayaan wada barnaamijka waxaa la yidhahdaa Mission Global Leadership Program. Waa barnaamij loogu talagalay in lagu barto hogaaminta iyo dimuqraadiyadda. Barnaamijkan marka waxaa loogu talagalay in la dhiso hogaaminta dhalinyarada, iyadoo loogu talagalay qofku inuu u fikiro si ka badan naftiisa oo uu noqdo qof wadankiisa iyo dalkiisa wax ka bedeli kara. Marka barnaamijkan waa barnaamij soconaya in Kawantilot, or Skubichan Ashadal Hub Tosa, or Kenyan Raising Column, New Kalin, you have online or an online Kurian. But in Kaki Tosa, we meet in Raising Tamil Portion, we meet in a chapter who can meet Kaparano, in the Vedetana, in Ushanalus, actually.
In this time, I am going to make a book. What is the book? I am going to make a book. I am
going to make a book. I am going to make a Latin America, Europe, Asia, Africa. And you may have to go to the service. I got to the one day hiring or materially in the road to more of a shop. I had a gun into your democracy of a shop. I am over. I am glad in the shop here, but the media have a shop here. The fastest you can do in a title room.
كم حيت هاي شدد لقلي هاي سوالي لواصل قص وتم خرجون في لكن أبل خمرات
كم of course, I know a couple of minutes with a kiss. I know a little bit of 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 a little ee waxaanu ku noqonaynaa nadaalaynta weyna ee waxaanu aad u dadkaa dadka qaranayaan kisiir oo dadkaa ka fahanto oo xarki weeyo oo si ku gaarina ka barato ee waxa ka dhigay intention ee halkan intaas ku xadan dareenayo marka timaado intaan ka duwan deegaan kaani ee waxaanu ka gudbinaa sidii waxa ay tahay ka qaadato ee wixii ka fuunaysay inaad haysato qodob ka falan aad soo galay inta aad joogo waxa ka mid ah sida yani ee deegaanka iyo dadka loo ilaaliyo halka ay waayeen inaga yeen samarkay dadkii inaan ay dirto qiimo badan lahayn waan ka fogaan inta mareeka joogo waxyaabaha ka bartay waxa ka mid ah muhiimadda waqtiga leeyahay kana ma kala joogo Somaliland iyo deegaan kuna hanta in aad ka hadan karno waqtigeena sida tahay oo ma saameysan ee waxa kale oo aad uga faa'iiday halkan waxay tahay sida dadkoodi ee madaxda aha ay sabaan in ay aqoontooda iyo khibradooda dadka uga faa'iideeyaan waxaan galaynay aqalka cad danganay ee White House-ka ee waxaan la kulanay National Security ee qaybta Democracy and Politics-ka la kulanay
dowladda ay wadaan dhalinyarada Afrikaanku kuma koobna safarada ay ku imaayaan Mareykanka iyo Yurub balse bisha October ee soo socota 17-keeda ilaa 20-keeda waxaa shir weynaha dhalinyarada qaarada Afrika ee sanad lagu qabanayaa dalka Koonfur Afrika waxaana codsiyadii ka qaybgalka ee ay soo dirteen lagu kala saaray saameynta muuqata ee bulshadooda ku leeyihiin taasi oo la qiimeynayay waxtarka ay deegaanadooda ku soo kordhiyeen iyo isbeddelka ay sameeyeen Courtney Gale waxa ay ka tirsan tahay ururka Change Makers loo yaqaan oo u taagan dhiirigelinta dhalinyarada isbeddelka togan samaysa isla markaana waxay ka mid tahay qabanqaabiyayaasha shirweynaha dhalinyarada qaarada Afrika ee magaalada Cape Town lagu qabanayo sanadkan waxay ka warramaysaa in dhalinyarada shirkaasi ka soo qayb galayso oo wiilal iyo gabdhaba iskugu jira dhammaan kharashka ku baxay la bixiyay oo aan iyaga wax lacag laga qaadaynin
Anyone who is working to create a positive change in their community across South Africa, say between the ages of 21 and 28, their flight, travel, accommodation, room and board, everything will be covered.
Waxay tiri, wuxuu dalabku u furnaa qof kasta oo ka shaqeeya siduu isbeddel wanaagsan ugu samayn lahaa bulshadiisa meel kasta oo ay kaga sugan yihiin qaaradda Afrika. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 20 jir ilaa 28 jir. safar kooda meelaha ay degayaan cuntadooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin inta uu shirku socdo waa laga bixiyay oo iyaga wax lacaga lagama qaadayo dhalinta afrika ee shirarka iyo barnaamijyada aqoon-isweydaarsiga ah u yimid dalka maraykanka ayaa dib ugu laabtay waddamadii ay ka yimaadeen waxaana jirta rajo laga qabo in hoggaamiyeyaasha mustaqbalka ay noqdaan islamarkaana ay wax ka bedelaan caqabadaha isbiirsaday ee ragaadiyey qaaradda afrika guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo